when you dance floor, when you dance floor. Let's go, let's go. Act like you know, vijana barubaru na wewe. Ya dada, twende.
Yo, by any chance ka unaitaka unaikufia. Kwa streets, mikasa ngori zina nikamia. Najipush, nifike place mwezi nifikia. Lost so many brothers, God amenishikilia. Don't back down, face it head on. Ukini ona around, jua tuko zone. Neza toa form, vurugu go down. Mikasa isukasa, ukimblame tunakuround. Tuna dishi this year, tuliwa card last year. Kitu ineza nikatia, nikukosa kuona njia. Siezi taka kuidandia, kasi yangu nailipia. Wezi nikosa kwa njia, kani ukali unafikia. Kuwa mjanja kama uko maliniko. Energy iko ni ntakuwa richer than before. Uplifting my people on drugs are 20 detox. We ain't changing for nobody pende vile iko.
Kale ka dance ketu time imefika. Jitafutie space ya kutingika. Yeah, yeah. Kulan unalana tu dakika. Kubali kama vibe imekushika. Left foot mbele, right foot back. Uwa mosquito shikanisha your hands. Tingiza mabega kimulembe man. Ipeleke mbele then bring it back. Left foot mbele, right foot back. Uwa mosquito shikanisha your hands. Tingiza mabega kimulembe man. Ipeleke mbele then bring it back. Left foot mbele, right foot back. Uwa mosquito shikanisha your hands. Tingiza mabega kimulembe man. Ipeleke mbele then bring it back. Usachekele my black eye. You should see the other guy. Alishindwa kunyangusha though he tried. Uwezi ni kulia wife eye. Akona fidelity kushinda wife eye. Mi huwa si blame vitungu when I cry. If to leave I have to kill my dreams then I'll die. Tie the knot make my noose eat I can't tie. Tie the knot make my noose eat I can't tie. Yeah. Greatness is my ally. Nili divorce quitting early morning. Ako kotini anapigania early morning. Dini ngoni I know the truth. Hey, na joti ex na die kuba iko kwa booth. I'm sorry baby music is a jealous lover. Nikilala inje ndo kasienja utavia. Doing this for you and adia siana. Siku pita usichoke kungoje ya mchana. Kale ka dance ketu time imefika. Jitafutie space ya kutingika. Yeah, yeah. Kulan unalana tu dakika. Kubali kama vibe imekushika. Left foot mbele, right foot back. Uwa mosquito shikanisha your hands. Tingiza mabega kimulembe man. Ipeleke mbele then bring it back. Left foot mbele, right foot back. Uwa mosquito shikanisha your hands. Tingiza mabega kimulembe man. Ipeleke mbele then bring it back. Left foot mbele, right foot back. Uwa mosquito shikanisha your hands. Tingiza mabega kimulembe man. Ipeleke mbele then bring it back.
Kama kutu kuna star basi wa kwanza ni mimi. Tunaitaka yende sana kila siku tunekabidi. Ziki na hubs, unajua ni therapeutic. Ambie ni Spotify, hit track, playlist it. Psyche ya kupa, ona daily haiishi. Unadhani kuona star kama mimi ni easy. Whatever you want, best believe you'll achieve it. Awezi pata mwizi akipack side hizi.
Made it.